ligciwane le-COVID-19 liyingodi, yenda siqiniseko sekuthi uyativikela uvikele nalabanye ngekulandzela umgomo lobeke betempilo. Geza tandla takho ngemanti lahlambekile lageletako lanensipho. Vala umlomo nemakhala uma ukhwehlela noma uthimula ngethishu noma ngelinye ikhathi lengcosa yakho. Gcina umgamu loyimitha kuya edulu kulabanye pheceleti i-social distance. Gwema luhambo lolungakabaluleki noma ufake i-mask njalo. Khumbula, i-mask akubolekwana. Hlala uneyakho lehlobile. Phepha, uphephise nalabanye. Lo mlayeto ulethelwa inhlangano yaka World Vision, Eswatini.